jotamani halaji malifu
ketine kabaruji bienal
kebe kabaruji bienal yurandi e motti gila e finata waji mudum fa e bornaaki mudum
ketine kabaruji bienal do studio tamani halaji malifu
sakira be hidibe jamwale modon miden tawali ngallure mutti suudu baba yottinde on di kabaruji do tay don li malifu e mangal modon me calmini on jotango an hertana sakira be hidibe en wonbe de radio kawral mutti yamde jena yotte ke bargon daga e mosingor usman nyal gulu kabaru do gany kante do bogi jande to on kompetete wide jotte ke nyalo mo jaddo binal artistique e culturel on gal kawrital finata wa gundugal wadde do mutti do cogge e region ngaji segu e kidal ka li halaji pawidi do leydi yankaku ngado jidu bantare kaltidal hono don e nandore mudon ko cogede kolli tatadun warobe yewde koltiwide eduna joggi nafa sanne bangal hakkilo lobbo e dewral kanno yogabe koltiwide pamata sanne ko cogge yogaje kolli tata lay hello ko milata ke handen me kawre e chukule dewel gotel baro wel bomo wel le cogala kuli kora dubi sapo e gootan won ko ngel jogi ka gilla wawi wumude minitaaji jeddi hinde ko wiete balé atem yidi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedaade studio tamani Bienal artistique et culturel ngal kawrital fina tawa hebi nyalomaaji jeddi hele jamma hanayo bo yambinimbe al nyambinimbe altiner yabbinede yo sigu e kidal gonduno yewtininde himbe lediyanka ku bantare kaltidal e dokkindiral juude hakkunde bibbe malifu on don e nandoro mudon woni halaji ko cogede kolli tanno fa bidure den fam keden Umar Waygal e Mamadou Samaseko
kanko lami do gubal segungal no dirteedo Mohamadou Tolo o wi ngallure cayde ane sisili dibe cubi di o wi jimi dibe ngat ton kanye bumi dibe ngat ton di fu jam e dejer holititta
le message ngal ngal fawde lam ko be ko jamarade woni pabondiral sisili janta o woni leedi mali tarihi goto leedi ngotiri imade goto ni mira wiide kala yitreji dimi ngadi ngal orkest ngati di fa yottade balen ngaji hudande mu dun ni kunteni hore o do sisio
tawedi wiide be kibino tidalaji fu yimbe le kidalbe kibi warde tawede le hen non kanko lamido gubal kidal gal o holliti wiide o wi an holliti wiide yo hawride malin kobe fu abdou tomota kanyu lamido gubal kidal gal
le message ni wab jati wiide kidal wadi hono raison ngaji keddidi malidi be ngari hum tande hore kabaru jokolbe mali yalla jenes bal fu na tamo dira juude abdou hewtide leedi irundi den non mi jida fe hitnede sere gongal gal do kortal leedi mali jokolbe mali
mi citede wiide kikida ko gawo kanya sandu ngabata fa kolla ande mudu en
bomi finatawa ana e ko tawrden e mammiraabe meden dun sabi wadi dun no subahli dandirgoji jeddi e gatteedi le biinangal bomi di kulli ko rawadi di ana kullita e yettugol rewbe worbe gollinimbe leydi mendi ani ko adama jigiba hebeni en dow majjum nama foli woni hore bomi finatawa kulli ko e wi hore ngal cogal di bomi le nokku mabbe bomete e di beydena kuyam rew e worbe yalla ana beyda tinnare ko wayi nafude himbe fu Abdoulaye Traoré woni directeur troupe kulli ko
l'étude de jande mali maître le hitane 2022 politi wiire malin koobe le temdere mudum fu champagne e tatom ka holiti wiire yuruku yuruku sembe mudum ana momi sanne le lindi kulli fu to pol sabe charotobe kuma ni be cellal kay ko nande mudum
tumbutu kanyun bomi di waddi ana noddire sapere hule na du kasen bomi sofa di bomi ana jatta burbe tinare do golle mo golle Amadou Talfouje andirteedo Air Mali won directeur troupe tumbutu
la danse traditionnelle
bomi fina tawa di sapere hule na du bomi sofa no dirte wiama le commune chara fere dongurku le cercle nyafunke dum woni bomi di yo bomi jettoji to bamarabe to mata jara tiado sara fere kay kolebore dongurku
de ce milieu
ko lati fu horebe de cogge kolti metti mu ben wiide bomi fina tawa ana gonde jurude no goruno arande enno lamo han daranade yalla bomi fina tawa ana jokkata beede halaji pawidi do jampa bondiral e kaltidal hakkunde jaliñi di fu do wonno ko cogge de fu kolli tata le yewtereji di e wi directeur troupe ngaji di faanda mudon yo wadde fa gondal wada le jam e dejer hakkunde bibbe mali warobe yewde kono kolliti wiide e don hokka hakkilaji lobbi ko watta fa no jafondiral wada fa bidure den fam ke den Umar Waygal Ali Cisse
pamde bomi dibe no dirta baledi fa jotto yoda solo kanye ko nande mudun ko be kaltale hen fu yo jam e tegere le leydi Mali ndi no bibbe leydi ndi fukkani famrude Muhammadu Tolo kanyum laami gubal segungal Anazer Ag Salim goto e kidal be fube kali ko woni imma dara mabbe le leydi Mali ndi
l'ensemble instrumental
jimi amen i le kolitali hem wiide Mali ko be fu immo fewte e golle solo o ana holita wiide leydi amen ndi yo leydi wotiri fay hunde do wawa feccude ndi saatu yimbelle ana toñe biidem jonka dum yoni timmude jimongol hala jam hala mudum
le rassemblement des ethniques
dido halaji dibe kali di du yimbele wonnobe tombe fu kolliti wiide beltiki sabi de dido jimena hollitido malion kobe fu jam e deedere kaja
hala fu ana moji hala kawral bi haali mali fu ana dara hara kawlan so ala jabi so en kawri mali ana moja so en kawri mali ana weli du
farde majjun timmude gombe le galdo bienal fu kollitide ana belti ko ndartata tan jam e deedere warta le leydi mali ndi
sakira bi di kabaruji fu andode mbahi wede do bembe andede do hella men facebook kanyo konta twitter jangere binan gal ana jukkini do motti do nabbe jamma altinere yabbenede no wiide tan sajo balafon sigu e serundi serendu kidal mbasa inanede wonko adam amadou haydara hawrindini do majun do hello sajo e foinde binan gal anni ko hebine do faccitan umar waygalo
kidal gal nan don wattu joni o yimbel mabbe chapal en jetton ngari le nokko o yoga halaji mabbe di fu yowiki do jam e tejere gallure cayde dum woni segu be ngadi bumi mabbe fina tawa be kali hala kabaru wala fu ko basi nafata do be timminta do be jimi deswal malingal miccitede wiide dandir gongol le imadraaji jeddi dum watta dum won ko be kawrinta baggi mabbe di furu kanye ko noddete orchestre moderne fayotto théâtre ngaji e jimi solo e kier kanye balé à thème
suudu yewtirde sori bamba ana jokkine hebbinde jama le wattu hiroji di non don no worno jama altinerede le jabbugol kidal e segu e wi warbe jewde jurube le galle kewde alaaji cogade kollitata ana bawi wadde fa dewral wada hakkon bibbe leydi mendi kede ko be mbi do faccitango alisisi
se trouve le biennale a
anisam en biennale o yo hunde jewtino me sambe do moji sambe dum so gonga o dum landina ma fagas e dum moji hunde ma yettere ni ana heba balle tati jom e le théâtre ngaji mabbe di mi yaltin tati fu holitama le hen wiide si ko tawɗa fu na ɗo région to ƴuɗa fu a malinke kaano jiɗɗo wurde e jam ɗum hontodiri fina tawaji région ngaji amen ɗiɗo fu fijongo ana yewtina ɗum landinama fa gasi ɗum iɗum seeɗo nangodirgol gongol hakkunde amen
biyenangal ana waɗa dow fa sukaɓe yoggaɓe ande illa ana pamɗi saabe wawugol ko gatta hono 15 Koulibaly gonɗo e coggal kulikor guel cukle ladde wel guel duuɓi sappo e go'o tan waɗi ko ɓuuri minitaji sappo ana woma ko boomi noddirteɗi balé à thème keɗe ko guel wi Aissata Diarra do faccitago Blandine Kassogui
mi huyi sanne tawede e diido bumidi bumi na jogi nafa kala sifa bomi mo laati mina hiidi laataade bomo wo mawdo miden darda heedi be betinaare hella am yo goto fu fotali jam
wiide tan fa handen sakiraɓe binal ngal ana jukkini ɗo moftiɗo le centre sori bamba tafon kay région ngaji sappo e ɗiɗi jaɓɓege hono bamako motti e menaka nde e yewtere fina tawa jukkinan fa handen heɓe goni ton jemma alalbare handen Oumar Waygalo
alalbare sappo ɗiɗi lewru juin ndu guɓe ɗiɗi anni ƴaɓɓade toon san kañe gawo so tama gawano wowi biyenal san joni woni arande muɗum no laati fuu ɗeɗo guɓe ɗiɗi kolliti wiide salle spectacle sori bamba ɗum welan kono ayri banggal concert ngaji menaka kañe sigaso gaɗan concert muɗen le nokkunodirteɗo salle alliance franco malien alalbare sappo ɗiɗi lewru juin wakkati sappo e joyi yamde fa hande ley gallure mottinde yimɓele hewɓe gondi e yottade ɗon sappo e go'o lewru juin ndu le nokkunodirte salle sori bamba motti kañe bamako gonno toon ɓe kolli jimi mabɓe ɗi le deɗɗirgol jeɗɗi ko wonde wadde le nokku o
sakiraɓe ɗo kadoɗe kabaruji ɗi biyata ko ka andon ɗi fuɗa mba heɓude ɗi dow application studio tamani mo mbawɗon ɓamude dow play store wassalam rewbe du keddaki tiagal le gal kawrital fina tawa gondugal wadde do motti do e be ngodi le dandirgoji jeddidi fu le cioge region ngaji didi fu tawgol hen rewbe humani be fina tawa koliti wida dun beidan wadde fa jam junni do hebe e dun holla wida du yamberende latige no yidira yewtere rewbe hande den ana fa wido darnde rewbe le biennal gal anniko kalifa goita hebe nen do faccitan mar way gallo e mamadou samaseku
darde roobe ana mawni sanne e lengal do bienal dum wadi so le gubal banya garangal roobe la da kewi le hen sanne kanko lamido gubal banya garangal noddirte kajjatu makkan kulbali o haali ko lati sababu mudum
nous avons 40
surbabe roobe be yu chamari nayo worbe be yu chapan toto bangal ko wete keur kanya ensemble instrumental denu darande roobe na mawni sanne urfu bangal vocal o so ni roobe wala hen sato ko min jidi e le jimidi nebata ni fay bangal guleji kididi bi bumidi e fulande mudu dum hodita na faka roobe be le kala ko min gondi le kala imadraji worbe sikki wala kay dental ngal mudum roobe heewi na sirti sanne e dental ngal roobe heewa mudum fay bangal bumi e jimidi be ngata kala andudo kabaru bienal yewata ko fuy darnde rew
culture la bienal c'est les femmes
donc kanko noddirte adama kone lamido kabaru fina tawato segoto do hollitiri wite o yoko rewbelbe gonde hollude wattu joono o kon juddina hakkilaji mabbe fa yetti o halaji kono ayri bangal jam e dejerde gonde halde
ce sentiment du yam e so tan dugini joni wala goto fu fowela dinde bienal trum mo gondi o kay dum kibbi wadde yewtere wotere hakkilere goto concert mi woni dum sande mi wetan sande ko rewbe ana heewi e le dental amangal on yobbo gal kala gede godu rebo be na jafa chapen nayo ma chapen ndir tan non tup am o subige yimbe le mbobe hinade kulinte kewdi le kalotal kama dum rebo be fum da fi le
suffisant
do motti do do rewbe le hewbe ana e dadir gongol yogabe jonon arande mudu en tawede le bienal tagal fina tawa be do ana landini no kani wadde fije mudu en go nokko no dirtedo sori bamba be bidu dum latto sababu so bibbe mali fu andindira natindira
buni yam jonur arande an warde e bienal mi yide yimbe le hewbe lati sababu mi fami ko heewi dum en jati hakkilo tawdeni yam mi forre bienal 2017 be dade ngal hikka yila amani ngalduranda yiriwa mi beltan ke sanne e ko rewbe tawama e bienal ngal e kanye gutuma ko ko dum sambita ko mabbe bamo ko yumi mi fami wiide e be kuntene hore potal hakunde worbe e rewbe e hunde nemi ko ni sanne e hunde mu ina sabe fa hunde yata tagal rewbe rewbe ngoni nugal adnaru dum mi sey sanne
Je suis très contente, c'est incroyable pour moi.
Jam e dernier tawé les berde yimbe le be fudum ko nafata non kanko kadja makan kulbalo holitiri wide.
Pour moi la perspective
c'est la kayira tawul jam mi mi wide kratelaji mi ngondi wakat jun o beradi fitna ngaji di yutu kawtal jenangal darnako sabi kawtal latogal sababu sinuji malin jida kal datu ndra hakilaji ko buri hewde gondal rewbe buri yafude dina ngal worbe ila am yu no dawo ngadam mi fewde lam ko be tinno parti kawtal bienangal doro hankasi min jetta sene gorma mali ko be kibbe hinade o do projet o sabi do wala fe hunde yafunde ko ngal telaji ngul sabi do ngai hikadi yo fa no be min jettan Allah sene ko wudi wadale joni ko
tokade ten do kabaruji meden jowi do rewbe yo ji jeddire warore wassalam